trendybeats.com.
My body, everything is okay. Mfano kinitazama
sana,
kama ndege
tunaofanana,
tujikaze tumalize
ujana,
wakuite baba niite
mama.
Nilishaumizwa usipandwe bandeji, kwako nimemaliza energy. Your love sita ukiwa kwa bedi, lakini itanatika baby. Ni kama njiwa wanalandana, minawe siyafutwa fatana. Hivi dhambi kwa ni kupendana, sambona mina kupenda sana. Fano kinitazama
sama,
kama ndege
tunaofanana,
tujikaze tumalize
ujana,
wakuite baba niite
mama.
Nilishaumizwa usipandwe bandeji, kwako nimemaliza energy. Your love sita ukiwa kwa bedi, lakini itanaitika baby.
On trendybeats.com.